mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi jiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Minafanya gavitendo maneno siongei. Let them say si tunatafuta pay. Taratibu ndo mwendo na muda tuchesei. Atuchesei kazi ni kazi, don't play. Kutoka kwa ukungu wadi kutakata. Kushukuru Mungu kila baraka. Salamu kwa bandugu wakuna matata. Kula bata kula kuku na kile unataka. Kwa nini siwe happy, wamekufa wangapi. Na nani ataye baki, I don't see. Juchini kati kati nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me. I'll never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life to the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life to the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali.
I see you look at my face, don't come on and show me. Laba nkufungulie chase so you can really know me. Mepitia vitu nyome kitaa maisha mtegoni. Jua liko usoni na kuna kitu mfukoni. Haters wanna hate my life. Baba God yana bless my life. Somebody wanna take my life. Come buddy, wewe, this is my life. Kitaka kunipenda au nichukie. Kitaka kuwa hater au ufagie. Kitaka kunibip au nipigie. Au zibe masikio hata usisikie. Kujua navyo anza kipindi nazichanga. Kuziba njia wanga, kushuka, kupanda. Kuwaza, kuwanda, kwa giza, kwa mwanga. Kwa kwa jangwa, kwa
Kwa nini siwe happy, wamekufa wangapi. Na nani atayebaki, I don't see. Juu chini katikati, nimetokea wapi. Nobody can stop me, you know me.
I'll never ever go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali. Me I never go back, nenda mbele kwa mbele. I live my life till the end. Hakuna tabaki hapa milele. I live my life till the end. I go hustle, I go hard and I go get my money. I think it goes as it jali. Kufika hapa nimepitia mengi njiani. Liko toka ni mbali.